Blog Talk Radio.
Mahane tukavindi mwe twese mu muryango ndiruburya ryutagira inabi abantu tugasangira urupfu no kurama subiza gati mimembero wibaze nawe bambe kumubano mbano
Thank you.
charutu mushikira no no kuvindi mwebambe mumubano wabantu Fatanya hakuru kuri bambe mumubano wabantu
umubano mu bantu arakoze cyane inkuru nziza muri ino ndirimbo nziza cyane nk'izindi zo zose mu by'ukuri atuma umubano ni uhuje amahanga ni uhubumbye imiryango nicyo cyiza turusha ibindi biremwa byose ati niki cyaruta ubuntu n'imbabazi mu bantu nta cyaruta umushyikirano no kuva inda imwe niki cyaruta gufatanya hakora ukuri sinasubiramo indirimbo yose mwayumviye inshuti za radiyo shakwe mwayumviye kandi natwe ntitujya tuyihaga tuzajya tubashyiraho radiyo shakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa cyenda z'amanywa n'iminota itandatu isaha z'i Washington DC tukagira saa sita z'amanywa n'iminota itandatu isaha z'i Vancouver muri Canada na saa mbiri z'ijoro n'iminota itandatu isaha z'i Paris i Buseli i Geneve n'ahandi mu Burayi bwo hagati iwacu i Kigali tukaba dufite ubungubu saa tatu z'ijoro uno munsi turi kuwa gatandatu tariki ya kabiri Ugushyingo umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nkaba rero ngira ngo yewe n'abatumirwa tubagezeho ikiganiro inzigo kiganduga nirandurwe kimwe n'izayibanjirije muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuhuje mbifurije kandi umugoroba mwiza aho butangiye kwira ndetse n'umunsi mwiza aho yubucya kuri nosiye Nyagasani kuko hose hagenda uko hamwe bukeye niko ahandi wabwije muri kumwe kandi na Bwana Jean-Jacques Bosco mwari mumenyere mu biganiro bibiri nk'ibi ngibi twabagejejeho tukaba uno munsi dushimishwe no kuba turi kumwe n'umuntu uzwi cyane mu mateka y'u Rwanda cyane cyane mu rwego rw'umuco Bwana Evariste Nsabimana nagira ngo rero nshuti Nsabimana nshuti Bosco musuhuze abari batwumva reka nze mbafungure mikoro ndabaruzi muri studio rwose mwembi ndabaruzi nagira ngo habanze wenda Jean-Jacques Bosco arabanze abatuhuze none bakurikireho Nsabimana Evariste Jean-Jacques uranyumva
ya ndakumva uraho ngarambura komeye ndagusuhuje kandi suhuje n'uwo muvandimwe wacu Bwana Nsabimana cyangwa se Muzehe Nsabimana ubwo ari buze no kutwigisha ukuntu twajya tumwita niba ari Muzehe cyangwa se
aratubwiye
nk'uko mbivuze kandi suhuje n'abatwumva rwose uyu munsi tugomba kuba turagira ikiganiro cyiza
esa n'uwegereye hari urusaku ruri iwawe hari ibintu biriho bigaruka sinamenye niba ari iwawe niba ari iwanjye ariko reba cyane cyane iwawe reba ibyuma uri kumwe niba utari muri za hedifone wenda wazireka ukoresha ikindi kintu urakoze cyane rero Jean-Jacques nagira ngo na Evariste Nsabimana nduzi nawe afate mikoro rwose kuko irafunguye none asuhuze inshuti zero zitwumva
ndagira ngo ngusuhuze Bwana Ngarambe uraho n'amahoro
uracyahumeka
ubwo mboneho rero no gusuhuza Bosco ndabivuga mu kinyarwanda hari ikibazo abaje kumbaza anita Muzehe kugira ngo mubwire ko iryo zina kuko nakwiyonyito kuko atari inyarwanda ntinyura nkunda ko banyita umukambwe
umukambwe kandi icyo kintu by'ikinyarwanda ndaza kubigarukaho nakitwigishaga
nkabagira rero ngo abumva iyi radiyo ishakwe ntabwo mbasuhuza ndabaramutsa kuko nibwo bwa mbere
yego nibwo bwa mbere ni
turamukanye rero duhoberane mu kinyarwanda abari mu rwanda batwumva barureba banaruturebere natwe turi mu mahanga turamukanye tureba u rwanda rwacu
yego yego ndagushimiye Evariste Jean Jacques rero reka wanza nk'urugo yahari Evariste warangije urakoze cyane nagira ngo rero tutangire kino kiganiro hari ibintu biri bivugiramo hano ikibazo cyanjye cyangwa cya studio nagira ngo kugira ngo wenda turebe ukuntu twabikiranura Evariste na Jean Jacques mujye nimurangiza kuvuga mujye mushyira muri mute mujye mushyira muri mute cyangwa nange urete ko nshobora kubashyira muri kambi mbashyizemo kugira ngo Okay, Jean-Jacques ni jahugo rero funzi yange kugira ngo nyine tuzakomeza amajwi adakomeza kwisubiramo bityo rero reka ngufungure nanone wari utanyumva mu byukuri nagusabaga kuvuga ariko utanyumva kuko rero nafunze mikro yange ni gihe rero koza makosa Jean-Jacques uranyumva noneho neza Jean-Jacques uranyumva tugize Jean-Jacques uranyumva neza tugize ikibazo technique sinzi icyo ari cyo kuko mikro ya Jean-Jacques irafunguye reka mbe shyizeho indirimbo yindi kugira ngo tubashe kureba neza wenda Jean-Jacques ntabwo uriho unyumva reka nongere ngerageze ndebe muri studio Jean-Jacques mikro rwose irafunguye waba uriho unyumva noneho
ndakumva cyane rwose
hari habaye ikibazo nta nasobanukirwa icyo ari cy'uko nabonaga mikro ifunguye ariko utari unyumva hari ukundi kuntu mbigenje ni mahire ubwo nyuriho nyumva rero wanyumvaga ibyo navugaga byose ndiho ndwana na
studio ntabwo nigeze nkumva mu gihe cyashize nongeye guhamagara rwose ko ni nakubuze
urakoze cyane ubwo twakomeje dushaka naturana noneho rero reka nibutse ibyo nagusabaga kuvuga nagusaba ni nakubwiraga nti muri no ntangiriro ya kino kiganiro inzigo niki ubwayo mu magambo makeya habaye inzigo karande zingahe mu Rwanda uraza kwisobanura ariko hagati aho ngaho ibiganiro hashize igihe ubikoze wabanza ukanongera ukiyibutsa inshuti zaragisha kuziro zikumva dore ko mu by'ukuri ndashaka kutanibagira ko hari igitabo umaze gusohora igitabo gikomeye cyane nange ifite amashyushyu yo gusoma uraza nacyo kukivuga mu magambo makeya Jean-Jacques ijambo ni ryawe
urakoze bwana Ngarambe nubwo haje mu kabazo ka tekinike kakaba kabashe gutungana ni byiza muri iki kiganiro cy'inzigo kiganduga nirandurwe kimwe n'izindi zayibanjirije nakunze gusobanura ariko yenda ubwo abantu baranyunganira mvuga ko inzigo cyangwa se inzika ari ububiko bw'umujinya umuntu agira ariko akabona awugira agambiriye kwihimura kubera ko yenda bamubabaje cyangwa se bamwatse icyubahiro noneho nkavuga ko muri rusange inzika ishobora kuba umuntu ku wundi naho inzigo ishobora kuba agatsiko ku kandi ubwoko ku wundi cyangwa se umuryango ku wundi nanone inzika ikaba yenda yakungwa ariko inzigo yo akenshi bari karande ishobora kujya mu gisekuru mu kindi ikarangira uko yenda bakoze umuhango wo kumara inzigo urebye niko byagombye kumvikana ariko nanone abandi bashobora kubigenura neza ni ikirero nageraga ngo yenda mvuge noneho rero hakaba hari inzigo zabaye karande inzigo zabaye karande urebye ngizo nabashije kugena ni nyinshi ariko nabashije kuzibumbira yena nk'umunzigo eshanu cyane cyane ngahera mu mateka ya kera mu binyejana nka bitandatu birindwi byashize aho bavuga bati inzigo y'abahutu n'abatutsi yahereye ku gihe abatutsi bicaga yenda abahutu ariko cyane cyane bakica abakibigenza b'abahutu kibigenza w'abahutu cyangwa ubwoko bw'abahutu yabaga yitwa umuhinza naho kizigenza ubwoko bw'abatutsi akitwa umwami noneho muri icyo kintu abami b'abatutsi bakica abahinza ubwo bagakurikizaho n'ubwoko bwabo hakaza inzigo ya rucunshu iyi nzigo nayo yabaye ahahinga mu 1860 ubwo Kabare Ruhina Nkiko Kanjogera bakomoka mu bwoko bw'abega bimitse Musinga ariko barimbuye ubwoko nakwita rw'abanyiginya bwarimo
igihumbi magana inani mirongo icyenda na gatandatu.
Yego ubwo bwoko bw'abanyigiye bwarimo witwa Mugugu Sehe n'Ibisangwa batwiciye mu nzu n'umwami Rutarindwa, aho ngaho akaba ikindi gisebe gikomeye cyane. Inzigo icyo nakwitaye n'inzigo ya karande ya gatatu ni impinduramatwara y'abahutu yabaye muri 59 ubwo noneho abatutsi ndetse benshi bicwaga ariko bishwe n'abahutu n'abatutsi n'abakica abandi bahutu bakeye bakanahunga kugeza igihe bagarukiye mu byabaye intambara yo mu 90 inagikomeza n'ubu ngubu. Indi nzigo navuga ya karande ni yabaye mu mpinduramatwara ariko bakayita impinduramatwara muco mu 1993 ubwo abasirikare bahirikaga perezida w'umusivili Kayibanda bagahitana abasangirangendo ba Kayibanda ndetse n'abari bamwegereye. Ibyo nabyo byabaye igisubizo mu mateka y'u Rwanda.
Abantu umuntu yafata nk'abakizigenza b'abanyenduka.
Yego noneho indi nzigo ya gatanu turi buze kuvuga yenda cyangwa se nashatse gushyira muri za karande ni yabaye mu gihe abatutsi bakoze intambara yo kwibohoza bita guerre de liberation yo mu 1990 ariko nkeka ko nubu gikomeza kugeza mu 2019 ubu ngubu tuvugana. Iyo nziga nayo ikaba yarabaye yaragiyemo amatsemba abantu cyangwa amatsemba bwoko menshi yatangiye mu 1990 n'ubu ndakeka bagikomeza. Urebye nuko nari nagerageje
no kwica abakuru b'igihugu b'abahutu nka Habyarimana na mu Rwanda ndetse na Ntaryamira mu Burundi bageretse no kuri Ndadaye bari bamaze kwica hashize amezi atandatu.
Yego mu gusatira ikiganiro n'ibyo
bityo bigata ibintu byari politike bigahinduka iby'amoko. Komeza si ukukorogoya no kukunganira.
Ya nibyo rwose ugiye ubinyongeramo kugira ngo byumvikane neza. Urebye mu gusasira iki kiganiro wasobanuye inzigo yariyo yenda nibyo narangirizaho. Sinzi niba yindi igitabo nasohotse ndabivuga ubu ngubu cyangwa se ushaka urundi muvuge nyuma ubwo
kivuge rwose nagira ngo ngufashe kuko hari ibintu wize bya criminology warabibuze ubushize wabivuga amagambo make cyane. Ukomoka ahantu naho habaye intambara muri ahahoze ari Ruhengeri na Kone ntandi cyahizwe n'Uruhengeri mu Kinigi. Ibyo byose wabivuga ni igitabo cyawe wafata nk'umuntu utumva
ya muri make ibijyanye n'igitabo ni ibyabereye mu Rwanda amitero n'ubugome muri genocide 1994 niko cyitwa. Yenda mu Cyongereza umuntu yakita nobody knows what happened in Rwanda hope and horror in the 1994 genocide cyanditse mu Cyongereza ubya personne ne sait ce qui s'est passé au Rwanda en résumé. None icyo gitabo urebye n'ubuzima bwanjye ariko buri mu ndorerwamo ya genocide yo muri 1994 ubwo n'ibindi byakurikiyeho. Noneho rero nkaba naragerageje gusobanura impamvu abanyarwanda bagira buriya bugome bw'indengakamere ndetse bakagira n'ubuvume bageze muri ziriya za genocide n'ibindi byaha by'inyokomuntu by'ubwoko bwose ndetse nashyizemo n'abantu bakoze amabi n'abakoze ibyiza. Ubwo ni ukuvuga ko hari abazisangamo amazina yabo bakababa ariko bakabyemera basanga narabakabije bakabimbaza basanga yenda bashobora no gusaba abanyarwanda imbabazi bakabivuga n'ababaye ibigwari nabashyizemo. Noneho nanzi ngerageza kwerekana icyabanisha abanyarwanda bakareka ubwo bunyamaswa. Urebye nagenekereje ko kunywanisha abanyarwanda ari byo bintu byabaho byatuma abantu babana mu gihugu hamwe bagakora igihugu kizima. Muri rusange ni ibyo n'agatabo gatoya ariko ubu ngubu nabyita ko kari gukora umuti. Abantu baragakunze cyane nta cyumweru gishize gasohotse ariko kamaze kugurwa n'abantu 500 nkurikije uko nabonye za raporo kuri Amazon. Ndakeka urebye mu funyafunyo ni uko igitabo cyanjye kimeze kiri mu Cyongereza kizajya yenda mu Gifaransa mu minsi iri imbere ndetse n'umuvandimwe wampaye umuganda avuga ko yazagishyira mu Kinyarwanda n'igitabo kitazana amahane kandi nacyanditse imyaka 25 urebye nibyo ngarambe
ndagushimiye cyane Jean Jacques rwose kuri iyo ntangiriro y'ikiganiro nagira ngo nsabe umuvandimwe wacu Evariste Nsabimana mufungure mikoro noneho atubwire izo nzigo zabaye mu Rwanda azidutengurire ariko abanje no kutwibwira kwibwira Evariste Jean Murindi yawe
nditwa Nsabimana Evariste mbaza Nsabimana kuko Evariste ryaje nyuma nabatijwe indi mikuru iwacu ni mu Rukiga Urukiga rukaba ruri muri perefegitura ya Byumba noneho amashuri makuru amashuri abanza nayize i Buhambe kuri misiyoni ya Buhambe Byumba amashuri yisusumbuye yiga muri koleji ya Mutagatifu Andereya i Nyamirambo i Kigali amashuri makuru yiga muri Peyi Butare nakoze kuri Radio Rwanda ntanga ikiganiro cyitwa kubaza bitera kumenya hanyuma mpavuye mba depite muri CNB mpavuye nza gukora muri iki gihugu ndimo cy'Ubusuwisi muri ambasade y'u Rwanda i Berlin ndahera rero ku mbere y'uko mvuga biriya wari umubwiriye ndahera ku nyito kuko niyo yantabuye iriya nyito
ariko mbere yo kugira ngo ugere ku busesenguzi nagira ngo mbwire inshuti zose twumva yuko Nsabimana agenda akuzi yakuzije niga muri groupe scolaire y'Ibutare niga reka mbefunze mikoro yawe kuko niho amajwi atagaruka ndajya kugufungura ni nkenera yuko nyine uvuga ndakuzi wigaho muri pene abatazi pene cyari cyo byavugaga Institut Pédagogique National ryari ishuri rikuru mu rwego rwa université ryigisha abigisha iryo shuri rero uryigamo uri mu mwaka wa mbere nakubonaga wari umuntu ukomeye cyane kuko mu bintu by'ubuhanzi mu bintu by'umuco wari rwose navuga icyitegererezo mu Rwanda hose kuko aho nakubonaga hari za theatre wanditse zikomeye cyane hari yitwa Nige Mwiza yaravugwaga ge sinayirebye sinagize amahirwe yo kuyireba ariko yavugwaga mu mujyi wose w'Ubutare wari witwaga ko ari umujyi w'abanyabwenge hari indi wanditse yitwa Sugira Sugira yanengaga mu by'ukuri abantu bigwizaho ibintu byakagombye gusaranganywa ibintu bya rubanda niba mbyibuka neza ubwo nayo ngeze mu myaka nange nk'uwa kane wa gatanu wa sogondera wanditse amateatre akomeye cyane ariko uwo mucuza no gucika tuzabigarukaho ntabwo aricyo kiganiro cy'uwo munsi nagira ngo ibyo bintu mbwe kuri umuntu kuva ugitangira amashuri ukiyatangira wari umuhanzi ukomeye wandika ibintu bikomeye harimo ayo mateatre mvuze harimo iyo rwose n'ubwanjye niboneyemo ikina icyo kintu nagira ngo nacyo nyongereho kugira ngo wenda ntere amatsiko n'abari watwumva noneho ejo bundi tuzanabiganire twibazaho uwo muco ukomeye cyane ubwo bwitange ubwo bushobozi abantu nkawe mwabaga mufite aho bwaje gusa n'uburwanwa mu by'ukuri kandi cyari ikintu cyashobaga kuba cyagirira akamaro sosiyete nyarwanda bityo wenda tukaba twarabashije no kwirinda ibyaje kutubaho nyuma nagira ngo ariko kantu nkongereho rwose na Jean Jacques akumve ko ugenda narakwiboneraga izo theatre wandikaga mukanazikina hagakinamo nabo twigaganaga muri za groupe scolaire izo ngizo nazigiyemo nkanazikunda cyane n'abandi bakazikunda cyane nakureho nagira ngo nkongire wowe Evariste ngo ndengura niba hari icyo nibagiwe wakinyuta wakomeza
urakoze cyane kuri ayo magambo uvuze ariko ndagira ngo ninjire muri iki kiganiro cyacu cya duhuje uyu munsi ndahera rero kuri iriya nyito inzigo kiganduga kuko iyo nyito ngeri nkijyamo ntabwo numva ko ariyo impamvu nizi inzigo kiga no kugira ngo uvuge kiga aho iri biragoye nduga yo murayiro nduga iri muri igitura ya gitarama nduga ni igihugu gakondo nduga yaje kuba na n'intara abazungu bamaze kurema za teritwari noneho nduga izwi cyo noneho kiga rero iyo uvuze kiga gusa umuntu ntabwo areba mu rwanda ngo avuge ati kiga naha bigatuma rero ngerageza gusobanura icyo iryo jambo ryaba ritwikiriye nababwiye ko mvuka mu rukiga rukiga ni igihugu gakondo kimwe na nduga ubwo ugerageje na rukiga nayo yaje kuba intara igihe cy'abazungu badutse mu rwanda bamaza teritwari rukiga rero yatwawe n'umutware witwa Rwigendera rwa Musinga twamwitaga iwacu twamwitaga Rwigihirwa n'amajyambere yakundaga amajyambere cyane ubwo rero tuvuze ibihugu gakondo bibiri nduga na rukiga noneho hakaza inkiga inkiga rero iyo mbivuga njyewe nzita ntaho ntazisanga muri perefegitura ya Byumba zirimo Ruhengeri zirimo Gisenyi zirimo Kibuye zirimo Cyangugu ziravugwa i Butare ntabwo ndamenya niba bazivuga ariko Gitarama Urukiga ruravugwa Kigali inkiga ziravugwa Kibungo ntabwo nigeze numva bavugayo inkiga ariko Gikongoro inkiga zirahari iyo uvuze rero Kiganduga umuntu arambura amaso nduga akayibona ariko kiga kugira ngo uzayirambanye mu rwanda irahinderana ku bundi buryo bwa gatatu haza abantu bitwa bakiga kuko bavuga ururimi rw'igikiga abo baba mu gihugu gakondo cya ndogo ndetse bo bagasabanya bakagira no mu buganda mu buganda iyo winjiyemo hirya hari ahantu usanga naho rukiga ngira ngo ejo bundi mwabonye muri ariya mahano aba bagenda bahererekanya ibirambo haje mu mutegarugori bavuga ko ari umuyobozi wa rukiga ubwo iwabo bashobora kuba bavuga district ya rukiga noneho rero iriya nzigo kiganduga ku bwanjye nkaba numva twayihindurira inyito inyito rero numva ari nyayo kuko ni inzigo iri mu ngoma turi bubone ko hari n'izindi zaremye mu ngoma nyuma ya kudeta yabaye mu rwanda muri 73 abari mu butegetsi muri repubulika ya mbere bambwe barafashwe barafungwa noneho baza kwicwa ngira ngo inzigo iva muri ibyo bintu byombi uko ari bibiri iyo nzigo rero njye uko nyibona inzigo iri mu ngoma kuko ntabwo ushobora kubona ahantu abakiga abo ari bo bose bahuriye ngo bajye gutera mu nduga iyo nzigo rero ni inzigo y'ingoma ingoma yo muri repubulika ya kabiri niyo irimo inzigo naho abo muri repubulika ya mbere bafite inzika barwaye inzika y'iyo nzigo iyo umuntu akubereye n'inzigo iyo umuntu ari inzigo wowe uba urwaye inzika nk'uko bivugwa mu kinyarwanda ndabaha urugero rusa n'ubusekeje rw'abarera bavuga ko imodoka yitwa Nisani yagonze umuntu w'umurera arapfa noneho abarera bajya babona Nisani bakavuga bati cyandi shami ni inzigo nuko rero inzigo yumvikana bose kuko yabivugaga inzigo hambere mu rwanda yabaga ari abantu bishe umuntu wo mu muryango cyangwa wo ku musozi uyu n'uyu cyangwa mu bwoko ubu n'ubu abiciwe rero nibo abikiwe barwaraga inzika abishe babaga ari inzigo bari imizigo nabo ubwabo bakitwa inzigo nuko ibyumva sinzi niba hari ikindi mwakongeraho kugira ngo dukomererezaho
Jean Jacques hari icyo wakongeraho mbere yo kugira ngo nsabe mugenzi wacu Evariste Nsabimana abwira abanyarwanda no kutitwabwira twenyine uko iyo nzigo yacika burundu yakibwa burundu reka ndebe niyo mikoro yayifunguye Jean Jacques yari ifunguye ngufunguye mikoro Jean Jacques uretse gato yafunguye ngo
narimwo mvuga ko umusaza Nsabimana ibyo avuze ndanyuzwe twakomeza mu kiganiro
ndagushimiye cyane rwose ndagushimiye cyane rwose Jean Jacques Evariste noneho rero iyo nzigo ishingiye ku ngoma mu by'ukuri nko kubaze kubanura ni iki twabigenza gute kugira ngo itike mu Rwanda mbere kugira ngo turebe izindi nzigo tuzarebe ukuntu twazindi nzigo karande nk'iy'abatutsi n'abahutu ndetse n'iy'abatutsi hagati yabo ijambo ryawe
inzigo rero iyo nzigo icyayica ku bwanjye icyo mbona murabona mu miterere ya politiki mu Rwanda abanyarwanda ntibavuga havuga umwe iyo tugeze mu ngoma ya cyami umwami yari nyiri u Rwanda u Rwanda ari we n'u Rwanda akaba na nyiri ijambo tugeze muri repubulika hahindutseho ibintu bike muri buka kuri repubulika ya mbere twavuga ko u Rwanda ni urwa Kayibanda muri repubulika ya kabiri u Rwanda ni urwa generali ibyubu nimubimba ndetse noneho rero icyaci inzigo ni iki icyaci inzigo ndahera hariya hantu ku isoko kugenda ukagera mu basangwa butaka kuko naho turi buhagere tugagaruka mu bihugu gakondo umuntu akagera iwabo akahahagarara abantu bari iwabo bakavuga niba Moskwa bari mu Murera abarera bakicara bakavuga mu mirenge igize Umurera bava ku mirenge bakajya muri uwo Murera bakavuga ati byatubayeho nibi kugira ngo tubeho tugomba gukora dutya wowe iwanyu ni ngarambe iwanyu ni mu busanza bw'amajyepfo abanyabusanza bagahura bakumva bakumva ko bari iwabo iwacu ni mu Rukiga abakiga tukumva tukumva ko turi iwacu tukumva icyo twihari umwihariko wacu ni uwuwe noneho twamara gutekanya dutekanyije dutyo ikintu kizadukiza rero ni ikintu cyabayeho ahandi ikintu bita komisiyo verite justice et dignité nimba n'ikinyarwanda nzakivuga ariko ikinyarwanda cyabyo kinoze sindakibona noneho icyo kintu cyama abantu ni nko gukokora mu nkono ntihagire ikintu gisigara inyuma byose bagashyira ahagaragara tukabireba tukabireba tukireba tukareba ba data na ba mama na ba sogokuruza na ba sogokuruza uko babayeho ibyatubayeho twarangiza rero ikindi kintu kizaca inzigo nacyo ni amagambo y'igifaransa ndakoresha nuko mu Rwanda twarema ikintu bita etat de droit njyewe nahura n'itegeko rikabwira riti ukomeze ukusa uko witwaye dore inzira yawe ari itegeko ribivuze kandi itegeko ribereye abanyarwanda bose none ibyo twamara kubigeraho abanyarwanda tukava muri kiriya kintu cyo kunduma mu kinyarwanda ibyo bita gutwara iyo bigoramiye tukavuga uko tuvuga ngo icy'ingoma yimanye wimanye icyo tugakuraho iriya migani mibi ngo nta ngoma ikica iyi ngoma yishe abantu bakabyemera kandi kandi ari ukwica umuntu
imigani mibi cyane
tukazaterura umuntu mu bumuntu bwacu ukumva ko n'undi ababara ukabyumva mu bumuntu bwawe kuko umuntu wica umuntu ntaba akiri umuntu none ndabaha urugero kugira ngo wumve uko umuntu ababara ni ibintu bibaho mu bantu ariko ntiba wenda tukaba tutabyitaho cyane numva uko turi batatu dufite abana baramutse tubarura umwana arakubwira ati ndababara aha ukahakora atuya atimanura cyangwa atizamura wagera aho ababara wakanda ati ntiwumva ntiwumva ko mbabara ugomba kubyumva kumva ko n'undi ababara ntugire ngo niwe mubara wenyine ko n'undi ababara bya bindi ubu tuvuga hari ubwo tuvuga tukavuga ngo umuntu ni nk'undi umuntu si nk'undi gusa ahubwo umuntu ni undi uri yewe nanjye ndi wowe mu bumuntu duhuje kubabara kwawe kwari gukwiye kumbabaza nanjye nkababara ngira ngo ibitekerezo bifite kuri iyo ngingo ni ibyo
icyo ni igitekerezo kiremereye cyane barite icyo kintu ko umuntu ari nk'undi kandi wese yagombye kwishyira mwanya w'undi babyita mu gifaransa empathy cyangwa se mu cyongereza empathy nagira ngo wenda tuze ku mbere yo kuza gusoza kuko turagira ngo tuzajye dukora ibiganiro bigufi ariko bifite uburemere mbashimire Evariste na Jean Jacques harimo abashobora kuvuga batetse ko hari nk'iyo nzigo kuki tutahora ahubwo inyungu yo guca iyo nzigo ni iyihe kuko harimo abavuga bati twihorere natwe batubwiye mbese nk'uko ubone nabyo uko guhora icyo kintu cyo kuvuga ngo ntango mitica ibirimo no guhora no guhohotera byabaye akarande inyungu rero yo kugira ngo habeho uko guca inzigo ni iyihe reka ndebe niba mbifunguye Jean Jacques sinagufunguye mikoro ni Jean Jacques nawe mbaje ntamufunguye mikoro Jean Jacques mikoro noneho yafunguye
urakoze musaza Habimana kuba mudusobanuriye uko mwumva yenda aya mahano y'inzigo n'inzika byaranduka hari iwacu njyewe ikintu cyose cy'icyitegererezo ngira kandi ntekerezaho cyinshi ndavuga nti kuki abantu bagomba kurandura izo nzigo zabaye karande hagomba kuba bagomba kumva ko hari inyungu bafitemo batabyumvise ntacyo bamara ni ukuvuga ko kuri njye inyungu ya mbere mbona abantu bakungukamo ni uko gusuzugurana kwangana byacika ibyo bikaba bijyana abantu mu kubahana ugasanga abatwa abatutsi barubahana atari bya bindi byo kuvuga ngo nta mutwa ugomba gusomera ku muheha w'umututsi cyangwa umuhutu yanywereho cyangwa se ngo nta muhutu nta mututsi nta mutwa ugomba kurongora mu bundi bwoko icyo niyo nyungu ya mbere mbonamo abanyarwanda bagiramo indi nyungu ya kabiri urebye tujya twumva ngo yenda ubutegetsi buriho buba ari ubw'abega ndavuga ubu ngubu i Kigali yenda abatutsi barimo b'abanyiginya bukabamerera nabi noneho nkavuga ni uku kwicana hagati yabo uko guhigana bamwe bagahunga nabyo byabaho haboretse ko yenda abanyiginya n'abega biyunga nk'uko umusaza yabitubwiye Nsabimana ati abantu bakajya iwabo mu Murera bakajya iwabo mu Busanza bakajya iwabo mu Gisaka bakajya iwabo mu Rukiga bakajya iwabo mu Bwanacyambwe bakajya iwabo yenda mu Bwishaza bakiyunga n'abatutsi nabo bumva ko ari abega n'abanyiginya barabizi barabizi niyo mpamvu bicana nabo bakajya muri imiryango yabo bakiyunga noneho twagera nko ku kintu cya gatatu ugasanga bakubwira ati ariko mu mpinduramatwara yo muri 59 abahutu bafashe ubutegetsi bakigaranzura abatutsi barabahemukiye ndetse haba Rudasingwa n'abandi baravuga twebwe twagiye duhunze turi abana batoya ariko turacyababaye ni ukuvuga ko nk'abantu babibaye mu icyo gihe yenda nk'abariya basaza urabona ba Benzige b'abatutsi babaye abashefu bariya basise variste bavuga twagiye dufungwa muri za 64 kw'inyenzi zateraga abantu nkabo yinda bagahura na bariya babagaragaza baba muri leta ya muri za revolution ndetse n'abandi nk'abankiri nk'abari babirimo bamunyeshyaka iri defense bunga bakavuga ati tubiganireho turebe icyo abahemukiye abandi icyo abandi babigumuyeho ugasanga nabyo bitumye ako gatutsi kavamo icyo gisebe kikameneka umuntu avuga ati mwakandagiraga nk'uko muzee yavuze ati iyo ukandagiye umwana aravuga ngo ariko ndi kubabara abo ngabo bari buyenda bukayiba ukuntu bwa kandwa ukoroha indi nkeka inyungu abantu babo bifitemo tuvuge nko muri iriya mpinduramatwara bisi mpinduramatwara muco yo mu gihe cy'ubutegetsi bw'abasirikare bari bayobowe na Habyarimana bishe bariya basangirangiro na Kayibanda ubwe ubwo ndashaka kuvuga yenda nk'abariya bana babiciwe bariya bandahayo abantu bo kwa Kayibanda mbese bariya basore bandi kwa Munyandamutsa
kwa Babizindori n'abandi benshi
bagahora na bariya bazigira nyirazo nubwo bagifunze ariko bakavuga bati twaretse amabaruwa uko tubitekereza baserubwa barahari basimba barahari ntibitura barahari abandi biyenda abantu babibonye nubwo nabase batwara urugero ntanze none ugasanga ndetse n'abana bo kwa izindi bakaza nabo kwa Habyarimana ibintu byose biganiriweho ngiye mbona nta kibazo kirimo ibyo mwita tabu nabyita ngo kitabu nta abantu bakisanzura bakabivugaho ugasanga none inyungu izo nyungu zirabonetse abantu bagasabana abantu bakagenda ku isi mu Rwanda aho bari hose ntacyo gishishe nge n'izo nyungu nabona zirimo guca inzigo abanyarwanda bagira ku bwoko bwose abahutu abatwa n'abatutsi sinzi yenda niba hari icyo mwakongera uko mubishatse uko mubyumva nama
yewe ntabwo twabirondura byose mu by'ukuri ni ikiganiro twateganyije no minota nka 55 gutyo ni nko mu by'ukuri nko gutangira hari turifuza ko n'abariho batwumva bazashyira na kabo bakavuga bati wenda muri ibi muvuga hari zimbogamizi hari byatuma bitatungana ariko ahari ubushake hari ubushake ibintu byose biratungana kandi rero dufite inyungu zo kugira ngo kiriya Rwanda rwacu twese uko tungana biyita beza abagomye abataragomye kuko Rwanda ni urwacu twese uko twarubanamo kandi tugomba kurubanamo ni ukubishakisha naho ubundi biramutse kuko bibaye ibyo by'inzigo igenda ibaga ibyara gatebe gatoki ibyara no kwicana no gukomeza ahubwo gushimangira inzigo no kurema izindi nzigo kuko nk'iyo kiganduga mu kuza gusoza Evariste Nsabimana agira ngo rwose uze nako wanabibuze ariko wongeye unabisubiremo yuko nk'iriya kiganduga itigeze iba mu baturage mu by'ukuri ari inzigo y'ingoma yeje ubundi muri za 70 mu mpera za 60 abarwanira ubutegetsi kuri ku ngoma ya mbere ya Kayibanda bikaza gushyira kudeta noneho bikavamo ubwicanyi noneho bikaza kubyaramo n'ubwicanyi ibyo bintu byose duhere no ku nzigo karande za kera ni ibintu bigomba gucika kugira ngo umunyarwanda aho ari dore ko abanyarwanda noneho basigaye bari hose ku isi n'ugiye no muri za Pole Nord wahabasanga be kwishishanya umunyarwanda niko binameze muri kino gihe ya nyungu nagira ngo byibuze aho umunyarwanda ari atishisha undi kandi n'ibintu bishoboka iyo ndeba nk'abarundi kandi nabo hagati yabo mu bintu by'amoko harimo ikibazo cy'inzigo ndetse no mu turere hamwe na hamwe ariko rero nk'abarundi muri kino gihe witegereje neza nta murundi uri uhiga undi ni ukuvuga ko ari ibintu bishoboka umunyarwanda bari wahiga undi ngo atamuruga hajemo n'ubutindi bwo kuroga n'ibi no kugira nabi ku bundi bwoko no kohereza leta ikohereza abantu bo kujya kudumbanya abandi no kubagirira nabi ibyo bintu rero guca iyo nzigo izatuma ejo umunyarwanda azabaho mu mudendezo nagira ngo rwose mu gutanzwa tukava muri iyo cercle vicieux nkoresheje igifaransa nabuze ikinyarwanda aho ngaho nyine muri icyo kintu cya kizurungutana kandi kiroga imitima cyonona kigera no ku bwicanyi ibyo byose ryo kujya mu ntera ivamo tugomba kubishakira umuti vuba vuba. Jean Jacques yaravuze ati tugahamagara abantu bari bakomeye muri iriya nzigo nshya ya Kiganduga, ni ukuvuga yavuze abandi bitura, yavuze bazigira nyirazo, yavuze kwa Habyarimana, umuntu yakongeraho baserubuga n'abandi n'abandi, noneho bagahura n'abandi, bityo bakavuga bati ibi bintu byarabaye, ibi bintu ntibyikoze, kandi nubwo wenda babikoze batanahari dusabye imbabazi mu izina rya bose. Ibyo bintu byari bikwiye abantu bakicisha bugufi bakareba icyo bakora, kuko ibi byose abantu benshi barataka barababaye, ariko ikibababaje bakanga kukireba. N'izindi magambo rero Evariste, twakwanzura gute kugira ngo wavuze uti Commission Vérité Réconciliation na Dignité ndo bavuze, natwe mu mwishyaka ishakwe dufite association yitwa Comité Vérité Réconciliation, hari n'abandi bafite ibijya gusa na gutyo, ahubwo byazasaba ko abantu ubwabo bazahura bakareba ati twakora iki kugira ngo dutumize abantu amazina azwi mu mateka y'u Rwanda, noneho abantu bavuga bati tugangahure igihugu, byibuze tuciye inzigo y'abahutu n'abatutsi y'abahutu hagati yabo, bityo dutangire n'indi nzigo ikomeye cyane y'abahutu n'abatutsi, ndetse binagire no kuy'abatutsi hagati yabo kuko nayo irahari. Ijambo ni ryawe Evariste. Reka ndebe niba mikoro yawe ifunguye, reka nyihanganira gatoya kuko kubera ariya majwi yagendaga agaruka nagiye mfunga kenshi za mikoro yawe, kuko niyo yari ifunguye Evariste. Irafunguye noneho
kugera aho ngo duce izo nzigo mu guhera mu ikubitiro nihe? Ku ikubitiro ni hariya mu iremwa ry'u Rwanda. U Rwanda ruremwa Abanyarwanda bari mu Rwanda biranye mu basangwa butaka, babandagaramo bica abami babo cyane cyane, ariko bararwana ngo aho inzovu zirwana ibyatsi birumva. Biriya Bosco yigeze kuvuga ngo bica abahinza, ubundi umuhinza ntiyabagaho mu basangwa butaka, babaga ari abami, umwami w'i Gisaka, umwami w'i Bugara, umwami w'i Murwi, umwami w'Ikungu, babaga ari abami. Abahinza, kubita abahinza byavuye kuki? Kubita abahinza byavuye ko Abanyarwanda batangiye kuri mu Rwanda bise abo basangwa butaka b'abami basa ko ari nk'abagambanyi. Umuhinza rero biva ku ijambo guhinza. Guhinza ni ukugambanira umuntu kugira ngo apfe, niho iryo jambo umuhinza ryavuye. Noneho tugahera aho mu basangwa butaka tukajya mu bihugu gakondo tukicaramo tugateka tukicara tukarambya, noneho tukazamuka uko u Rwanda rwagiye rwirema, uko rwagiye rwirema turuhanagura turwuhagira turukubita icyuhagiro cy'inkuramahano, tukagera hariya Ruganzu Ndori nishe Abanyiginya akabicira kubatsemba, tukagera hariya Abanyiginya bishe Ababanda babicira kubatsemba, tukagera kuri Rucunshu ni mu Ngoma, ngira ngo niho byatangiriye. Noneho tukazagera hariya muri 59 aho ibintu byagombaga kugira ngo bitugeze mu buryo buzima, mu buryo bwo kubaho, ahubwo abahutu n'abatutsi bagasubiranamo. Icyo ni ikintu cyafashe u Rwanda rwose. Noneho iriya ntambara yo muri 90 iza kubyongera, irabigagaza, iba ikintu cy'ingorabahizi. Ibyo bintu rero nitumara kubitongera tukabireba tukireba, wavugaga icyo kintu cyo kugangahura. Noneho tugashaka ibyatsi, tugashaka imiti yose ishoboka izadufasha kuhagira u Rwanda mu muco wa Kinyarwanda. Tukavuga tuti kuvu Abanyarwanda twese tuhagira u Rwanda rubaye ruzima, kandi tukabyemera. Nidushaka tuzahimbe n'idini yo kurwuhagira,
ariko urwanda rugomba kuhagirwa rukaba ruzima rugakurwa n'inkaba yarumeretsemo kuva rukiremwa kugeza amagingo aya.
Ndagushimiye cyane Evariste rwose. Jean Jacques, mu magambo make cyane uko gihe turakirengeje, wagira icyo wongeraho?
Urebye akantu gatoya, iyi nzigo cy'ikibuga n'izayibanjirije uretse ko twabyize dukurikije ngo ni inzigo zigomba kurandurwa kuko abanyarwanda babishaka ni benshi. Ari abanyarwanda basanzwe, abashakashatsi, ababibonye, ababikoze, ndetse abantu bose, buri wese agatanga umuganda. Yego, nkunda kuvuga ko ndi umunyakanada kubera ko mfite ubwenegihugu bwa hano bw'u Rwanda narabutakaje kubera ko naje ndi impunzi, ariko ntibimbuza gutanga umuganda igihugu navukiyemo, igihugu cyanize, igihugu cyankujije. Urebye nako nagira ngo nongereho naho ubundi ibintu byasobanutse neza. Bwana Ngarambe n'umusaza Nsabimana,
nagira ngo rwose ngushimire bwana Jean Jacques Bosco, nshimire bwana Evariste Nsabimana, kandi rero ndavuga ko ari nk'iriburiro mu by'ukuri ry'ibiganiro. Ndagira ngo ibintu tuzakomeze twigishe abatoya cyane cyane. Hari byinshi cyane, kuko nanjye iyo mbonye Evariste Nsabimana yarandi imbere, ndi murumuna we nari muri inyuma, murumuna w'umusaza bari umusaza, nari muri inyuma tugenda nyine tushuranye, ariko rwose nkunda ibyo akora kandi yakoze byiza cyane, afite byinshi byo kuba yageza ku rubyiruko. Nawe rero Jean Jacques, ubushize nagiye mbivuga sinabisubiramo. Twibutse ko ejo hari ku itariki ya mbere z'ukwa 11/2019, ni umunsi twagomba gukora kino kiganiro ariko ntibyaza gushoboka kubera impamvu za tekinike twagize. Uwo munsi twagomba kwibutsa ko uwo munsi mu by'ukuri ariwo bivugwa ko Mbonyumutwa, perezida wa mbere w'igihugu Mbonyumutwa, yakubiswe urushyi, bityo bikayakwira hose mu Rwanda. Abahutu bari bafite ipfunwe bakagira bagakora revolution niko bivugwa, ariko ku batutsi batari bakeya bikaba byarabaye nabyo intangiriro y'inzira y'umusaraba. Bityo rero igishimishije bamwe kikaba kibabaza abandi, nabyo bikaba ari ibintu tugomba kureba, ariko ayo mateka nayo ntagomba kwibagirana, kuko ibyo byababaje abatutsi ntabwo bigomba gukora ayo mateka, kuko abahutu nabo bari bakeneye kwibohora, kuko hari impamvu zumvikana zo kwibohora. Nagira ngo rero nubwo ikiganiro tugikoze nyine ku mpamvu za tekinike tugikoze icyo gihe cyararangiye, nabyo twagomba kubyibutsa. Iyo nzigo kuri bamwe, ibyishimo bya bamwe bibyara ipfunwe ku bandi. Abanyarwanda rero ntabwo ibyishimo by'ikiniki byagombye kuba ipfunwe ku giti kiniki. Bityo rero iyo nzigo n'ayo mateka yacu kugeza ubu tutanumvikanaho, ni ikibazo gikomeye numva tuzagarukaho. Shuti mwarimu duteze amatwi, nagira ngo mbashimire kuba mwakomeje kutwumva. Nshimire cyane cyane aba batumirwa b'abahanga, kandi nzongera kugenda mbagarurira. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe n'abo bagenzi banjye, rero ijoro ryiza aho bwije naho uke naho muhinge musarure, abandi bakoresha mu mutwe hatari mu byo guhinga nabo bagira umusaruro mwiza. Thank you.
mwiza turusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agati mimpembero wibaze nawe bambe kumubano mu bantu amahane tukavindi mwe twese mu muryango ndi ruburya ryutagira inabi abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agati mimpembero wibaze nawe bambe kumubano mu bantu amahoro umunywanyi wa hafi niwubyara gutabarana no gufatanya niho soko y'ubumwe bubonereye abantu bambe umubano mu bantu mu bantu bambe umubano wa bantu fatanya hakora kuri bambe mu mubano wa bantu